Amido, the world corner.
Nitambia nini watu? 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 Nitambia nini watu?
Baby umenibeba, umeniwe, wako nimekwama. Sitatoka kuishi na wewe, sitachoka kukulinda wewe. Kazi yangu nimeona wengi, wewe malikia. Nimekuangukia, fallen for you. Zoom paka chini, cheza chini, mimi sio chini. Sita kucheza, kakinyi. Wanatuangalia, akinyi. Wachangane, akili. Nipe toto, miles no boat. Watoto namba nane, adi juma ine. Usiku na mchana, juma ile ile. Me and you, adi milele. Niko mwe, kulete mchele. Nipe tamtama, chana na wale. Maisha poa, kawangware. Kazi na yo nitamu kangware. Adi ruare, ruare.
Nitambia nini watu? 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 Nitambia nini watu?
Wako nimezama, defend, give it to me. Adi weekend, iko tamu. West end, short and sweet. Same end, high and low. Same end, ninachika, nikiweka weka. Ninaruka, nikidunga dunga. Hey baby girl, take it slow. Maybe katamu, bend it low. Round ya pili, take you slow. Sauti nayo, keep it low. Femi plani najua yolo. Madui kwa kibulo. Toto zetu bado zikoro. Kuzi why, to go slow. To go slow.
Nitambia nini watu? 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 Nitambia nini watu?